Mungu ni ombe. My angel, my angel, penzi lako linanipara, mimi wako mpaka kahera. My angel, my angel, penzi lako linanipara, mimi wako mpaka kahera. Nataka tufike pale pale, pale pale. Nataka tufike pale pale, ani pale pale. Nataka tufike pale pale, pale pale. Nataka tufike pale pale, sweetie, pale pale. Paladai,
mimi nawe.
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 Paladai. Bila wewe.